hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki. Nenda zako.
Simu unapiga hapoke, yupo bize. Unamwita hatoke, yupo bize. Siku inaisha hamonge, simulize. Ila kwenye mapenzi, hakuna ubize. Chakujisumbua, sumbua, we utajiwa bure. Unapenda kupendi, hisia zipo kwa yule. Wanapika na kupakua, walianza toka shule. Unabaki, una cry, don't trust anybody. Basi, hana mudi, hana time, simgasi. Ye hana shida na wewe. Basi, hana mudi, hana time, simgasi. Ye hana shida na wewe. Ah,
hakutaki.
Zako niliachika, nilihuzunika. Nikasema yote ya dunia hayakai yanapita. Nguvu ya kuzaka pesa nikaongeza, nikala nikapendeza. Nikasema no mara wa ah, sina cha kupoteza. Mia ni tishi tishi, wala ni baba ishi. Eti kunipenda hiyo vipi? Mia niacha sirudi matapishi. Kakupangusa we mpanguse, sika kususa, usimtafute na we msuse. Chiki 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 chiki, teme kama bigiji. Chichini chiku chiki 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 chiki, teme kama bigiji. Chichini chiku
hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki, wenenda zako.